fucking music.
Ovalio shona nini langa Pamono mundu wami Kujala ngigulindile
Fana nemali okunzima ukuba nawe ngiyakuthanda kodwa mangikudinga njalo utholakali ngiyasumuhla abanye bayakufisa ukuba nawe ukuthi ngikuthanda usasesikoleni hiyaza kukholakali nama ngisatholakali ngibhizi ngishawa esipani eduza usabonakala I just want to achieve my goal kanti ipipali ngizethu sofa silahlane ngifuna silahlane ngifuna sithandane bapho malume bakho sibonisane engifuna ukwazi ukuthi ngawe nginesikhwele ngakuspenda konke enginakho for wena makumele Mina nawe ziningi izinto ekumele zenze and ukukubona ukhala njalo manje mina senganele Obheke nje lo mntwana muhle kanjani Queen waseLondon yazi lo mntwana ngimthanda kanjani Mayiseduze ngivele ngifudumale ngishawa ovalo okuningi ngisakubhekile and angiboni ukuthi ngiyoke ngimale
Wena ndenkumbuli bihlasele kulolu thando ngimisele nawe dala ubekezele Wesinqanda mathe sami maki nawe kuphelele mphase wenhliziyo yami muhle nomusukuthele Cela usondele eduze sandwa sami kihlebeni nasekhaya kushoduma kodwa sekuyaphoqa ngikuloboli Angike kudlale inkamu ilento kasethembekile uvele ungichaze masu pressure mangikubuka ushalazele Sebedlalile enkameni enhliziyo ibiphukile kufike wena empilweni yami lezo nhlungu shabalele Uyikho konke kimi kuthanda ngoba ukhaliphile ungavusa umuzika baba ngoba umakoti okhuthele Owangiphula inhliziyo naye inkosi ngithethelele mina ngifuna umaqondana kushuthi uwena okhethekile Ngiyakuthanda mntana womuntu angimisele ukuthola omunye ogqoka iphini ifane eduke emabaleni akakhani
Yeah.